Oluganda omwagalwa ngatuli wakati mu kiseera eky'okuyongobera n'okusoberwa twenyike nnyo mu byawandiikibwa bya Katonda era Mwoyo Mutukuvu tumuganye abitunyikize.
Ekiseera kiweireyo tulikulengereka ife tulina essuubi nti kibumba ife alikwidda mangu buti buli kyokola kikole n'amaani era tegere timukaseera katono ino musengwa Yesu atunula
tuyingire mu kyombo lwaleero ebyaffe tubikwase Mukama Katonda tuli mu kiseera ekisembayo tereera kuba tugendeka.
Sikiriza Mukama Katonda tanatwerabira mu mutima gwe mulimu okwagala n'okutulabirira teyakoma kukututonda butonzi era tubeezaawo laba tulaze n'obubonero lwakisa kye abange tuyingire mu kyombo lwaleero ebyaffe tubikwase Mukama Katonda tuli mu kiseera ekisembayo tereera kuba tugendeka.
Ewe mulinzi w'isiyoni rangurura utangaze tuli mu bihe biheruka kandi bidatinze tugiye gutaha bwira abantu binjire mu bwato twiyambukire imuhira ni hafi tugiye gusohorayo
tuyingire mu kyombo lwaleero ebyaffe tubikwase Mukama Katonda tuli mu kiseera ekisembayo tereera kuba tugendeka.
Sagala basawulidde ne basategedde nono nedda
omujulirwa twamufuna
yenjiri ebuuliddwa wonna
mu bibuga ne mu byalo
ne ku nguudo era zonna
laba tulaze n'obubonero lwakisa kye abange
tuyingire mu kyombo lwaleero ebyaffe tubikwase Mukama Katonda tuli mu kiseera ekisembayo tereera kuba tugendeka.
Ebintu byesengo tabyesiga habwokuba byakacukake ebisana omuyaga
nibigenda dola edwala zeyongire okubonabona kwingi muno Yesu nakweta ija tugende
tuyingire mu kyombo lwaleero ebyaffe tubikwase Mukama Katonda tuli mu kiseera ekisembayo tereera kuba tugendeka.
Naba maofisi twagadduka
ne twekukuma mu mayumba gaffe
naba kati engalo twazidduka
kati negozi wakubuuza wazinabyewa
naba kati haga twazidduka
kati negoji wakubuuza nti onjagazaki
guno mulembe gwa safety distance oba giyite social distance
tuyingire mu kyombo lwaleero ebyaffe tubikwase Mukama Katonda tuli mu kiseera ekisembayo tereera kuba tugendeka.
Mwoyo Mutukuvu mu Zabbuli ey'anamwemu agamba bw'ati, awereddwa omukisa oyo ajjukira omwavu Mukama anaamukuumanga alimulokola ku lunaku lwakabi Mukama anaamuwonyanga era anaaweebwanga omukisa mu nsi so taaweebwengayo eri abalabe be okumukola bo kye baagala okumukola Mukama anaamujjanjabanga ng'ayongoberera ku kitanda kye Mukama yennyini yayala era yalongoosa ekiriri ky'ababe ababa balwadde.